was a dream. We planned a goal. It's our team. It's our time. Wananchi tufurahi pamoja.
Tufurahi pamoja.
Tucheze na kuimba pamoja. Wachezaji walijituma sana, na wadhamini walidhamini sana, na mashabiki walikumia sana.